Radio Pulpit, 657 AM.
Amakholwa mawakhuthalele umsebenzi wokukholwa. Babo ingwele, na umlayezo osangena ezindlebeni zabalaleli. Bazalwane ekuseni, sigcizelela indaba yenkolo. Incwadi yamaHebheru isahluko ngesika 11 uverse 1. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kube iqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ukukholwa kufuna ukuthi sibe nezenzo. Ngiyafunda encwadini yake 2 Peter wokthoma uverse 3. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikele konke okuqonde nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngokwenkazimulo yobuhle bakhe. Bangcwele bakaNkulunkulu, ngithanda ukugcizelela ukuthi ukuze ukukholwa kwenzakale, asibe nesibindi uSathane inkonzo yakhe ayizela emhlabeni, ukubaleka kwakhe ezulwini, wezelwa ukuzophikisana nentando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu encwadini yakaJohn 10:10 ithi wathumela uJesu Kristu ukuba afele izono zethu ukuze thina sibe nokuthula, ukuze sibe nokuphila okunaphakade. Mawufunda incwadi kaIsaiah 53 verse 5 ithi lenceku lendodana kaNkulunkulu yalinyazwa, yahlatshwa, yaqotshozwa ngenxa yeziphambeko zethu ezimbi, ngenxa yobubi, ukuze thina sibe nokuphila noma ukuthula okunaphakade. Lithi izwi layo isijeziso lesi uJesu Kristu ezwa ngaso ubuhlungu kwakuba ukuthi thina sikwazi ukuba nokuthula. Ngaphezu kwako konke lole lithi leli vembe ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe. Uma uJesu Kristu asithembisile ukuthi yena walenga esiphambanweni ukuze thina sibe nokuphila, ukholwa kufuna ukuthi noma uSathane akukhohlisa ukuthi uphethwe isifo ubesuyaqhubeka ukuthi Isaiah 53 verse 5 ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngiphilisiwe. Uthi verse 4, kuloko ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu, nibalekele ukubhubha okusezweni njengezinkanuko. UNkulunkulu sikeza amandla abalaleli ukuthi uSathane kanalo ithuba, ngoba thina siphiwa amandla. Thina uJesu Kristu walenga esiphambanweni, elenga ngomzimba wenyama, kodwa emzimbeni wakhe wenyama kukhona umzimba kamoya, ukuba thina sihlanzululwe, sihlanjwe, ukuba thina sibe namandla okumelana noSathane ngeyikhathi zonke. Uthi verse 5, ngalokho nengezela inkathalo yonke, noma gcizelela, ngozelela inkathalo yonke yonke, nelekele ubuhle ekukholweni nasebuhleni ukwazi. Nina ngezelelani umkhuleko, ningezelele inkolo yenu ngokwazi, ngoba lithi izwi leNkosi encwadini kaJohn 8:32, niyakulazi iqiniso, iqiniso liza kunikhulula. Nasekwazini ukuzithiba, nasekuzithibeni ukuthokozela, nasekukhuthazaleni ekumesabeni uNkulunkulu. Ukuqala kukuhlakanipha kukumesaba uNkulunkulu ngokuya ngokwentando kazimu, ngoba lisho njalo izwi lakho ukuthi niphiwa amandla, niphiwa amandla asikho isikhali esenzelwe nina esiyawuphumelela. Uthi verse 8, ngokuba uma lezi zinto zikhona kini zivama ziyanenze ningabi ngabavilaphayo nabangenazithelo ekwazini iNkosi uJesu Kristu. Kufanele bangcwele bankulunkulu sikhuthalele ukufunda izwi leNkulunkulu, ngoba lithi izwi lakhe, uma lihlala kimi namazwi amahlala kini, niyawucela noma yini egameni leNkosi yethu Jesu niyokwenzela lona. Indlela yokuhlala kuNkulunkulu kufunda. Bazalwane, uma wena ufunda iBhayibheli lakho, ngamanye amagama ukhulume, uvule izindlebe, ulalele uNkulunkulu ukhuluma nawe. Ukuhlala kuNkulunkulu kufunda izincwadi zakho ezingcwele, ngokuba okungekho kuye lezo zinto uyimpumputhe ebona kalufifi ekhohliwe ukuhlanjulula ezulwini zakhe zokuqala. Yena ukhona ukuza kunikeza amandla okuthethelela ngokuba okungekho kuye. Lezo zinto uyimpumputhe ebona kalufifi ekhohliwe ukuhlanjululwa ezulwini zakhe zokuqala. Uthi verse 10 incwadini ka 2 Peter 1, ngakho ke bazalwane, khuthalalani kakhulu kwenza kuqiniseke ukubizwa nokukhetha kwenu, ngokuba uma nenza lokho anisoze nakhubeka. Uma nenza lokho okuhle, nikhamba ngokuya ngokwentando kaNkulunkulu, nikhamba ngokwendlela kaNkulunkulu, ningabakhethwe kaNkulunkulu, ugcobo lukaNkulunkulu luhlala ngaphezu kwenu, namandla kaJehova angaphezu kwenu. Ngigcizelela indaba yokukholwa. Uma sikhumbula namhlanje ukuthi ubaba wenkolo noma ubaba wezibusiso Abrahama wakholwa ukuthi lokho uNkulunkulu athi amenzele kona, umthembisa inzalo ingekho ukuthi uyoba uyise wesizwe esikhulu sakhulu. Isizukulwane sakho siyelingana nesihlabathi solwandle. Ngokuba ngokwenza njalo niyakuphiwa ngokwengcebo kungena embusweni waphakathi wenkosi yethu. Uthi uNkulunkulu ingcebo kaNkulunkulu eniyophiwa yona uma nihlala enkonzeni yokulalela iphimbo likaNkulunkulu, niyoba ngabanqobileyo. Kholwani bazalwane, nikholwe ningaboni. Kholwani bazalwane, nikholwa nala kuvaleke khona kuyavuleka egameni eliphakeme. Ukukholwa ukuthi kufanele kuthome ngobumnyama ngaphambi kuba kufike ukhanya. Kufanele kuthome ngendlala. Uma unendlala yazi ukuthi ngokukholwa kulandela ukudla. Uma ugula yazi ukuthi kulandela ugula ukuphila. Yey, uma ungaphakathi kwezinhlupheko yazi ukuthi okulandela lokho kuyoba ukuphumula. Ngakho-ke bazalwane, amakholwa makakhuthalele umsebenzi wokukholwa ngokuya ngokwenkazimulo kaMoya oyingcwele.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles Dudoy and Danny Vambini, are ready to connect with you today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.